Monsieur Blinken y'a fo, kunafunjila ouye, kabo Washington na, ko Amérique be, sorasi demeni, chin Israel makaba. Wa abina jirako, ajenyon ka mago be fem mounouna, wala saka yere lafasa. Ambe Israel demana deun, kokoro don, ambu sen koroma deme bi, ambe na osoro sini, ambe na osoro don ou don. Anche srelendo, kat gatige wale kele, anye wale ye, mounou be yini ka nyefo, Hamas ye, mounou ke, cheou, Israel mousou, ani demsenouka. Don be, ambe fem caman kalan wa avec du soutien dron kabini ISIS no eta islamic make ama onyona juguya suaye wa ambena tafe kakele ni kesiri America chile ya juru ngana ya jira ko America faso den damado tununa sibiri don bingani kofe wa chesiri bese na wala sa ku sigiro don ani ku blali lakana nube mo fagale on chema ni ube ma wele kilon fanachela amasfe Arabadon, jamanatigi Joe Biden, yaka korodon la terene jira Israel la, Hamas ka bingani kofe. Ayekumata ni lahudia u nyamogoye, Washington, kafo uye, ko Amerika sen koromadon don, mimbe Israel ni lahudia u ka jamanadon, la kananina, otesega wuli. Nin bingani ni ye, juguya spanyale, kado gelaye, konia dronte, nga juguya nigila gelaya, lahedu u ka jamanadon kama. Wa. Ne ba fo ko ni don ye mi ye la audio faka ka teme don to be kan kabini masibaba no ye holocaust don ye minga faka ka teme don to be kan kabini holocaust la o ye don jugu ba do ye hijibu kono adama don ka tariku kono ani kambe hakli jigi kuma sena ne fayen kala mina kabini adam na jona ko makuye je ka fokoro kilen ye monsieur Biden ya jira kaka fanga bina barake don natala ni Israel na jenyo ye fan be wala saka Israel sabati amago bemina wala saka ira lafasa anika Hamas kabina ni jabi.